NgokukaJohane isahluko 5. Emva kwalokho kukhona umkhosi wabaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda, linemipheme esihlanu. Kwakulele kuya abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngoba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamisa amanzi kuthi lo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enasifosini. Kwakukhona lapho umuntu othile wayesegule iminyaka engamashumi amathathu neshagalombili. UJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogula wamphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu okungifaka echibini nxa amanzi esanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." UJesu wathi kuye, "Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Wayesephila masinyane lo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona basebethi abaJuda kophilisiweyo, "Yisabatha, akuvunyelwe uthwale uhlaka?" Wabaphendula wathi, "Ongiphilisiyeleyo nguyena othe kimi, thabatha uhlaka lwakho uhambe." Bambuza bathi, "Ngubani lo muntu othe kuwe thabatha uhlaka lwakho uhambe na?" Kepha ophilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani ngokuba uJesu wayemukile lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, "Bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlele ngokubi kunalokho." Wamuka lo muntu, watshela abaJuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. Ngenxa lokho abaJuda bamzingela uJesu ngokuba wakwenza lokho ngeSabatha. Kepha wabaphendula wathi, "Ubaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." Ngalokho ke abaJuda kwayikhona befuna kakhulu kumbulala ngokuba wayengaphulile iSabatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu nguyise, ezenza olingana noNkulunkulu. Khona uJesu waphendula wathi kubo, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise ekwenza, ngokuba lokho akwenzayo yena nendodana yakwenza kanjalo. Ngoba uyise uyayithanda indodana, uyikhombisa konke akwenzayo yena, wayikhombisa imisebenzi emikhulu kunalena kuba nimangale. Ngoba njengalokhu uyise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo nendodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngokuba noyise kahluleli muntu ukunika indodana konke okwahlulela, ukuba bonke bazise indodana njengokuba bazisa uyise. Ongazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, ozwa izilami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akaye ekwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu, abezwayo bayakuphila. Ngoba njengalokho uyise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphile amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvikeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ofakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Nina nithumele kuJohane walifakazela iqiniso. Kepha mina ngibamukela ubufakazi kumuntu, kodwa ngisho lokhu kuba nisindiswe. Yena wayesibane esivuthayo nesikhanyayo, ninakebe nithanda ukuthokoza isikhashane ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginabo ubufakazi obukhulu kunobukaJohane ngokuba Imsebenzi abanginike yona ukuba ngifeze, yona le msebenzi engiyenzayo iyangifakazela ukuba ubaba ungithumile. Nobaba ongithumileyo ufakazile ngami, anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe. Nezwi lakhe aninalo elihleziyo phakathi kweni ngokuba amthumileyo yena lowo anikholwa nguye. Nihlola imbhalo ngoba nithi ninokuphila okuphakade kuye. Yiyona efakaza ngami. Kepha nivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila okuphakade. Mina ngamukela udumo kubantu, kepha ngiyanazisa nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni kaBaba aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama, niyakwamukela yena. Ningakholwa kanjani ninendumisa nodwa? Ningalifuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Ningacabanga ukuthi ngiyakunimangalela kubaba. Ukhona nimangalelayo uMose enithemba yena. Ngoba uma benikholwa nguMose, beniyakholwa yimina ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakholwa kanjani ngamazwi ami na?